voice message system. At the tone, please record your message.
Kwani tumefika hapa vipi? Mpenzi hata simu zazo shiki. Wala inishasema siku chiti. And you know I don't lie. Baby fanya lako utafiti. Hakuna mtu ameguza miti. Wamadhai usijamu sikraki. Cause my love for you is real. Umenifanya laki vita. Umengiza adui ni wawe, ni wawe kweli sezi ficha. Na mpenda ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe,
So baby slow down, jo taratibu, I love you. So baby slow down, jo taratibu, I love you. So baby slow down, jo taratibu, I love you. So baby slow down, jo taratibu, I love you.
Akili yangu umeuteka mama, mama. Ni wewe nashindwa sema na siwezi ficha. Mweza kwa mama naishi kwa picha. Unanijia ndotoni daima, nikikuza sikuoni. Salima, Salima.